niggas. Real niggas. J-Flex. J-Flex.
Yeah, I got my man Slee T. Stete subumnyama baba. Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Ongikhanyisele dlozi lami. Khanyisele dlozi lami. Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Khanyisele dlozi lami. Imane talent, chonge pso nando kilek. Funi picha shayi dem, yeah niggas kopo leg. Dem, wow, si busi zi chwele bafo. Funi tena zako zkanye, light in pepo. Get out the way nigga, I'm thinking that you lost. Shout out to my hot man, yeah you master off. Busy dripping like a sauce, already acting like a boss. Chisa mapura nge pom, yeah nigga gotta go. Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Ongikhanyisele dlozi lami. Khanyisele dlozi lami. Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Khanyisele dlozi lami. Khanyisele dlozi lami.
Dlozi lami uyandazi. Kubumculo ndiyawuthanda
nyani.
Cela ukhanya iindlela zam.
Ewe.
Cause mina I'm a hustle. Funa ukuzibona ndigrand.
Ewe.
Fane no J-Flex
nyani.
Le bitch ndiyayicisha.
Suko.
Cause mina ndinemeka. Banye ngoko bayindlela. Dlozi lami vula indlela. Cela undikhanyise. Lo mculo mna sezowenza. Kanye ngiqhumisa impepho. Cause ngemali zobhetha. Ngoku ndiqhwaba izandla. Ndicama kwabaphantsi. Mna ngomculo ndiyaqeqa. Andiyansoze ndawuyeka. Bantu bohlala bethetha. Andiyansoze ndawuyeka. Andimali ndisezoyenza. Dlozi lami ndishishwele. Ngoku ndishaya
idebe.
Ndinyazam vula indlela. Mna ngomculo ndiyaqeqa.
Andiyansoze ndawuyeka.
Bantu bohlala bethetha. Andiyansoze ndawuyeka. Andimali ndisezoyenza. Dlozi lami ndishishwele. Ngoku ndishaya idebe. Ndinyazam vula indlela.
Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Ongikhanyisele dlozi lami. Khanyisele dlozi lami. Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Makutete ubumnyama, makuvele ukukhanya. Khanyisele dlozi lami.